download kupitia smokemziki.com.
Mzee unalala
mara nawasha mara nazima, ye inani wala kumeka kimya. Mara nawasha mara nazima,
disco vumbi lazima upate mafua. Saudi kumiki usamzi kwa washua, ye inani mbona kupiga na jua. Safana na bia kipi utamu utanige, ninataka utamu 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 utamu, ninataka utamu 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 utamu. Oh, mziki unapopigwa akili na baki moja, nikilewa na kuwaka mazoba. Akili na baki moja, nikilewa na kuwaka mazoba.
Oya DJ nani, DJ nani, DJ nani, umesugua nini kisuguo sani? Wana unapiga miruzi wamekuwa kasumani, ni watu wanajirusha wanajitupa kwenye majani. DJ
DJ Cheko Mirundo
ikatoka Ulaya, DJ uwe DJ taking goma na fuzi play.
Baje come don't do me don't
do nani kamleta DJ yana piga leo,
nani kamleta DJ yana piga leo,
oya kwa nini nani anazicha kwa nyimbo,
nani kamleta DJ yana piga leo.
Koma oya tone kadija ta koma koma, nataka pige tena ile koma. Nona wenye tundo tundo no meshona, koma oya nimtunza DJ makona. DJ DJ DJ, 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 oh ho.
Smokemziki.com.